wanga bo
ndiwe ndali tso wanga
Salendo my soul Ndima wakutila chomwe waona maso Ineo manja kumanje njemela Tupila kolili ndinyesi nka ugugwila Ndagwa nchikundi mwili kiza kumaba iweo Ndiche duavo nangandana mena kaguchedwe taiwe Nani huti baby Anayo tselo kama sekele laiwe Misonzu matuluga ine Sindi kumveza ntaka ya chikondi Yanga lelu ya mbondi ya mana Chondi panga jine kukala mamuna wako Mugapu siseneyo mai Abwato zandi chotela mai Chonde mundi patsendawi Sindiza kusia weka iwe Ukama sekelela iwe Ine ntima wanga mnya Ndika mpeza kuti ine baby Ngazi wango mnya Ndidi kile wina kapena ndiwe Olonje zero awandi ponza ndiwe mabala ma stress Anayo tselo kama sekelela iwe Misonzu matuluga ine Sindi kumveza ntaka ya chikondi Yanga lelu ya bondi ya nana
Sounds.